Black Market Records.
Oh my god.
Yo, Daniel. Yo.
Hey, yo, Clama.
Yo. Big Mama, can you pump for me? Vilo na roe sahaga kampuni. Big Mama, can you pump for me? Vilo na linyues aki come for me. Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na roe sahaga kampuni.
Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na linyues aki come for me.
Ha.
Gala skin, gala slick party machine, gala la color the thing, gala queen, gala spinna. Gala clean, gala fika ndani ya crib. Vile chupa nganazi, utadhani mkala singa. Gala mufanya galoso one man army. Sika makina dande au ni three man army. Gala mutokenga kama mini mejihami. Nikitokea wabling ni kama ni tsunami. Don't bother nili break up last man. Jina bado si jangam, lakini mbana ndakram. Niko na mzinga na bang, sasugi uke ni kubang. Niku changanye changanye, niku geuze usiban.
Big Mama, can you pump for me? Vilo na roe sahaga kampuni. Big Mama, can you pump for me? Vilo na linyues aki come for me.
Kaku. Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na roe sahaga kampuni.
Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na linyues aki come for me.
Sura, tifin, nyuma, tifin. Lakini sitani kama ijuma inaweza fitin. Akona, begin, so hii ni mboka si games. Akidondosa hiyo rasa inaleta fitina. Flame ni set ya dhuda ni kama inishai kulanga. Sura ya huda na haga za mili sento manga. Na usitafute sana mrembo, nikona hiyo charger. Bora nginyiri mabeo, beo, ngegi masanda. Nimetia dina wika mayo. Akintingizia him, dina shukisha za kayo. Katikati ya murima kade beauty prezo. Lisema nitumia kili ni wachage.
Big Mama, can you pump for me? Vilo na roe sahaga kampuni. Big Mama, can you pump for me? Vilo na linyues aki come for me.
Kaku. Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na roe sahaga kampuni.
Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na linyues aki come for me.
Kaku. Yani mami umeamua kunitocha. Yani chapo smocha itatosha. Na vile limongeza mbaka yoruka ni stopa. Kauna sikia kitu top shota. Mbio beshte ya koneza ruka pande left. Kama taki form zangu napenduke kama zed. Ati ni better than the rest. Mambia kifikyo kwa mlangu ni apenduke. Tusha mchenja kuna kitu na get. Come baby nda kupembeleza. Usijali about Tracy, yeah shajijeza. Supageti mafia drinks bila chesa. Kama ni machupa zote juu ya meza. Big Mama, can you pump for me? Vilo na roe sahaga kampuni. Big Mama, can you pump for me? Vilo na linyues aki come for me.
Kaku. Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na roe sahaga kampuni.
Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na linyues aki come for me.
Kaku.
It's Mary Jane, I'm still a thief. Still here committing criminal activities. It's Mary Jane, I'm still a thief. Still here committing criminal activities.